kenga harjura duruwo be doso etawa kadi duruwo nyemai etila beri wada gam be pirama e sawru gacce de be gadi be irbotiri batamare den na ko sojeji gadda wurtini be den ko duruwo gon fuddita rufai dan duwa ko ko habaru non gondo do jonde hore mum fantini min no duruwo chapande ne perde wonno wadira
on peut dire que tout avait bien commencé
eden bawi bi duruwo go fuddirama no wudiri sigila fu kanu do wadi fu wadama funditama fa wudi amma sai kas ko himbe dogganno dum ni wari kan woni accino dirolgol misali wakkati doso etawa durwanno sai himbe pami ko der cubaki kin no wodi ko wada ko suudi ko himbe kani yewtino cuttita ko fedde wattane yewtino durwogon yewtini dereji din sai dum fami ko narral wada caka durwobe doso etawa ben der narral gadangal galdu durwobe doso be chamay ben kan en cubutu be tawa be chami ben dundu ardi be pelle didi den gadi dum alama gombe gatti ko hollata durwobe tawa chamube ben ko fedde wattane yewtino durwogon famani dum sai wi'i durwogon darni ko durwogon darna sai durwobe tawa ben cali jonkay batamarde irbita be irbudiri dum e kadi durwogon wade kade na ko be gaddi sogeji wurtini be den ko durwogon fuita
labe diye horebe kawjibe he fisi gila o hoji
durwobe ben jukkan e piya sawru gacce mabbe hanono labi kawjidi duro leedi meden wi'iri dum durwobe tawa jeegom ben itta der duro hikkagon be doso du nayo na jo itta idum mettini sanne wi'e durwobe ben nati no bunnina no kela no cankita kulle gam e jukkama min he giide am durwobe doso e tawa ben fuuno kani itte der duro hikkagon gam ko himbe kani paama woni wala burdo labi kiti sembe no hani du himbe anda ko durwogo gam senguda en dan caka himbe leedi wadi igo wadi
dubi tati yago nayni irni no hebo iya labi kan dum ko don ko irni ta fillito
gam hadude irko wadi dum no hani labi ngirdudi cinge ko watta to dum fillo kade dum ada lawol ko hada chamudo durwide he mo samay gandeni ibe gatte be durwa to accino durwogol
wadani don temps il y aura toujours arrangement